ubokwe murena mudimo wa tsohle ubane ka mohawa ha ho re fumane bohobe bona bo runyela mbona ile tlwana ya lefatshe le mesebetsi ya matso a batho jwale botla fetoha bohobe ba bophelo bakeng la rona.